Sun radonii VOA sagantaa afaan Oromooti.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabeenya jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Raadiyoo saatalaayitiin alsaatii marsariitii fi fuula feesbuukii keenya irratti kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffattoota keenya jaalatamoo akka mooltan arri kamisaa amajji lama bara 2019 keessummeessaan keessan irraan namoo daandii
achumaa waliin san nagaa ansoraala kee daa'imtuu biyyaa sanitti maa arda keenyaa keessatti waraanni Al-Shabaab otoobisii hadhee nama sadii keessatti fidee nama sadii ol mammadees mata'uu waan qabnu keessatti tokko
Wallagga lixaa keessatti aangawaan Beenishaangul Gumuz tokko ajjeesaman jedhamee jira. Akkasuma immoo Yemen keessatti baqattoonni lammiiwwan Itoophiyaa 12 darbe ajjeesamuun dubbatamee jira. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenyaa amma dhufu gara soraatti deebina.
Arda keenya godina lamuu keessatti waraanii Al-Shabaab otoobisii hadheetiin nama sadii ol keessatti fixanii akka warri lafaa jedhutti jarri kun otoobisii Mombaasaa lamuu deemu loleetiin nama keessatti fixe nam kaan malee nami sadiilleen madaa'e koomishineerii lamuu Inyunguu Machaaraalleen hadhiitiin tan yaayyuu mirkaneessa Al-Shabaab gan 10 asitti iyyuu akkanuma nama hadhuutti jiran. TPLF fiftaanii achaantutti paartii bilisiginnaa dabalamuu dhiibachuu isaanii irratti murtii kennuu fi maqaleetti kortaa'uu jiran korii kunneen jabeennaa fi ofirraa ittifachuu mata duree jedhuun ta'a. TPLF kor lamaan armaan dura irratti paartii sanatti dabalamnuu jedhaniitiin murteessan. Bulchootii Oromiyaa ardaa investorii irratti mariitti jiran abbootii qabeenyaa itti gaafatamtoota Oromiyaa waliin hir'atan irratti mari'atanii akka itti aanaan pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa jedhetti abbootiin qabeenyaa waan asaana jechuun itti gaafatamummaa hojii isaanii jabeessanii hojjechuu malanii jedha Tsahaayi Daamxee.
Mootummaan naannoo Oromiyaa dureeyyoota naannoo Oromiyaa keessatti hojii investimentii garaa garaa irratti hirmaatanii jiran waliin har'a mari'ateera. Investoroota damee manufaakcharingii albuuda qonnaaf turizimii irratti bobba'anidha. Investoroonni har'a marii kanarratti hirmaatan. Marii abbootii qabeenyaa kanarratti itti aanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dubbii dubbataniin guddina biyyattii keessatti investimentiin gahee inni qabu olaanaadha. Haa ta'u malee yeroodhaan walitti dhufanii mari'achuu dhabuun bu'aan barbaadamu akka hin galmoofne taasiseeraa jiran.
Garuu waan badhe abbootii qabeenyaa keenya caasaa keenya haftuu gootanii waan jirtaniif karaa gabaabaa uumuudhaaf hojiin hojjettan deebi'ee isinis sakaaleeraan isinis sakaalee jiru. Kanaaf karaa baratee keessa hundan. Tara hundarratti rakkoowwan jiran tokko lama sadii jennee waliin karoorsinee kan karoorsine sana mootummaanis itti gaafatamummaa fudhatee isinis seektarri dhuunfaa itti gaafatamummaa fudhatanii hojii tiiknee investimentoota hojiirra jiran. Dafanii caalmatti waqabeessa akka ta'aniif jiruuf jireenya uummata keenyaa humna keessattis akka dhibaniis jiran gochuudhaaf yaadame kan qophaa'e.
Rakkoolee damee investimentii akka biyyaattis ta'e akka Oromiyaatti jiran maal jechuudhaan ogeeyyiin dinagdees qorannoo gaggeessanii qorannoo isaanii kanas abbootii qabeenyaatiif ibsanii jiru. Dr. Siisaay Raggaasaa ogeessa dinagdeeti.
Hojii dhabeeyyii baay'eetu jira. Hojii baay'ee uumuun nurra jira. Hojii baay'ee san immoo yeroo gabaabaa keessatti uumuutu nurra jira. Warra hojii hin uumamneef immoo abdii uumuu kana hojjechuu barbaachisaa ta'uusaa.
Keessumaa naannoo Oromiyaa keessatti sochiin investimentii jiru wal keessa ta'uun mootummaanis seera baasu malee piroojektii investimentii tokko milkeessuudhaaf maaltu barbaachisa jedhee xiinxalaan hojjechaan turree kan jiran Dr. Siisaay investimentii dinagdee biyyattii cimsee carraa hojii bal'aa akka uumu hawaasni fayyadamaa piroojektichaa akka ta'uuf hojmaanni haaraan qoratamii hojiitti seenamuufi jedhan. Mootummaaf abbootiin qabeenyaa akkanatti walitti dhufuudhaan rakkoo damee investimentii keessa jiru maqsuuf hojiin eegalamuunsaa abbootii qabeenyaatti abdii horaa kan jedhan immoo abbootii qabeenyaa waltajjii kanarratti hirmaatanidha.
Kan koo Ali Arif Abdulloo Habeedhama. Isaan marbalaa qaba. Warra mootummaatiin yookaan immoo warra fogaama kana ofiis waliin wal gahanii rakkoo ofii kaleennatti biratti dubbatanii deemuu akkasuma ammoo jarris waan nu bira jiru sun rakkoo san akka jaraa ifa ta'utti nurraa argachuuf waan toluuf wanni kun jala qabbii bareedanaaf fakkaata.
Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxee Finfinneerraa.
Radoni Pihoe, Saganta Fano Romoja Sujustan. Embassy in America, Iraq, Baghdad, Jirukale, Warani Motumanano, Irani Karkarja, and Itabafatani Lafugubankaner, Kaban Kesol, Warani, Irani Karkarja, and Kunin Guyalama, Atiti, Embassy America, can do that in Balbaljach of Sewan, head do Gubet in Kesture, Warani America, Dabalatana, Chufen, Nanjarkana, Gazi, Tafufanet, Kesabasani, Jerukunin, American, Iran Kesati, Iraqi, Syria Kesati, Milishota, Karjarkan, Jerembassy Dutkan, Lultejanani, Waranisi, Dalansuna Chitrikate. Teso motuman Indonesia Jakarta ke sette nama kum soddoma olit bakate bokkan guddar robe lafjere lafti akmale jicitte nan jarkan jike sabaka chisani tan male le bokkan kuneni kara makina tif kara ifsel le guddo jicche Indonesian hi hedura ko kana ke sirte Australia gar gudna Victoria ke sette lafti gubatte akmale nami bakachu jire mumme ministera biitan wan hedun karqaru fi ko bijira jede ibiddi laftan gube akmale gudda oduna ma qobtan
Karagajistan Radio Sagale America Saganta Afan Oromoti Misensi Manamarefi Walit Kaban Kore Abbata Immadinagde Kanano Benishangul Gumuz Arra Ganama Wallagalita Kesatik Amota Hidatani Oromia Kesasochoani Jefaman Jeda Biron Immoto Communicationi Motuma Benishangul Gumuz Dubima Waranabilisuma Oromo Zoni Litamo Gocha Kanakarawate Wabotuntane Humna Command Postiti Jechuran Debi Kenanijiru Nakor Makatu Gabasi
Hogganan, Biro Immota Communicationi, Motuma, Nano Binishangul Gumus, Obomele Sabayene, Hatta Ganama, Kondalana Luisani, Misensa Manamaritani Fi, Politicaba Korea Abbi, Imarinite, Oba Abdullai Sojar, Akata Tajifamanjadan, Yerosab Kunanti Afib Sakinan, Akasjadan.
Tankara Marachin, Ato Abdullai Sojar, the Onik, Batatako.
Hogganan Kenya Gamis, Oba Abdullai Sojar, Ama abau shane oromia kesa day fatijuru. Ati sulchon tar kamfin rati fulatame yero amma halaga disisa kesa jirra. Egan emoji afa sosar rakon garanek ante de ma kanturan. Harraganama nano saati to kofi walaka bakka bin guajaname wa muti tar kamfin kan rati fulatame. Hali tar kamfin iti fulatames ba yesu kan nesaf gadisisa da.
Jigbat ambe miya sazinu netano.
Obbo mellesan namota konkulata kesa obbo abdullahi wal inturan irato kofi dubarti to kwerratis hit atotni Tarkan Fifu Atani, Madan Lesson, Akajaraniti, Misensi Policy, Nan Luisani Toko, Mati Sakesa, Namni Ibamajan Nan Yal Sature, Oswaso Sati Debu, Nan Nubilajan Amuti, Tarkan Fifu Ratifulatame, Kanandra, Lubunisa, Darbe Raja Chundubatan, Wani Ram Makanamulatajru Fit 8 Baj Raja Chundubatan, Opsimotumana Nicha, Garisto, Halijuru, Humna Motuman Ultera, Motuman Nan Nurmas Te Fitrala, Imma Amata Kanati Fanokenun, Tasgabina Nicha Debu Kabaja Chundubatan, Gejvelal Se, Rako, Hogantos and Nubinishangul Gumuzin, Mudataja Anis, Akastif Sanijuru.
Amarad was in Smer Nedachin. Even if I was of Sawashinuru, Oroklan Yerel.
Hogansi, Sarayokan, Karakan Rede Windendo, Yeroma, will gain Finfinajra to late Yaran de Majra. Yon Tanis, Karamata Kalin de Mudafilan Nunjuru. Amni, Kindominan, Nano Kanajuru, Abao Shanijadam, Dubikin Retti, Humna Mutuma, Nano Oromian Ultejra. Bosona de Fachutin, Lemilevet Tarkamfi Malifulatajra. Yero amma daandin kun yaddo ke sesenera motuman na noromia tiyefanno kenne hojjeta jira garu qalaati fulefete akafurmaate tikennu yadechi sun barbaada
no lemasase mifelgo
adicha obbo abdullahi sojarretti godno legalita nanno bengwaje demi wa mutrawwete me jedemi lalse adicha kan rawwetani tu jenne gafi dubhima waran bilisuma oromo zoni lita bilisuma gufde sinen david tanu kenne ni jiru
waran bilisuma oromo yokan yaboni bakka
Ragak Abdu Isaf.
Kana Raga Hawasa Butuma Nakesa Kesati, Sakantu Lukuna Kampuda Chadru, Kama Motuma Sidan, Openamuda, Kantundu, Saka Kantesa Kabu, Motuma, Buya Buya, Kumani, Lamuramoto, Lamuramontanas, du'aan adabamaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo naamusa qabaa, qaamattiinsa cuuqadaa, hooggansa qabaa, nama dhuunfaa irratti tarkaanfii fudhachuun yakka. Nama meeshaa hin baanne irratti dhukaasa hin baanne. Kallattiidhaan waraana isa adamsu, waraana isatti dhufe ofirraa kan kolfaa jira, ofirraa fakkoomsuufis qophii qabarraan ala qaama biraa yookaan caasaa mootummaa naannoo ta'e yookaas immoo caasaa uummataa biyya keessa jiru irratti tarkaanfii hin fudhatu jechuudha.
Har'aga nama isin gidduufi yookaan qaama kan biraa gidduutti naannoo Beenguwaatti dhukaasni baname tureera?
Hin turre.
Kanaan duras immoo nama Obbo Gadaa jedhamanii kan biiroo geejjibaa Oromiyaa irraa dhufanii akkasumas angoota mootummaa kanneen biroo irratti tarkaanfii fudhataniitu yeroo jedhee mootummaan komii kaasu jira. Kanawoo maal beektu?
Maandi poostiin bilaa jirti. Yeroo 12ffaa eegaleeraa waraana biyya kana bulchaa jira. Waraanni kun immoo yeroo inni nama ajjeesee hidhataa yookaan immoo wabooda jedhu soba ta'ee argama. Qaama kumaandi poostiidhaan biyya bulchaa jira jedhuudhaan ala.
Qaama mootummaa ijoo walitti dhuftanii mari'attanii rakkoo jiru adda baastanii gara nagaatti deemuun maaliif hin danda'amne? Sababa walitti dhukaasa isinii fi mootummaa gidduutti jiruun lubbuun namoota nagaa gaagaamaa turuu akkasumas immoo rakkoowwan garaa garaa dhaqqabaa turuu himama. Komaandi poostiinis naannoo sanatti kan labsame sababa qaamni hidhatee jiruuf nageenya uummata naannoo sanaa eeguufii jedha mootummaan maali furmaatisaa?
Nagaa buusuu kan nuti jirtu keessatti mootummaan namoota adda addaa bakka buusee gaaffii adda addaa gaafatee ture. Biyya kana keessatti nagaa buusuu yoo barbaade qatti araara bakka bu'ee ibsuu danda'u qatti tokko hanga jaatti naannoo jirra mootummaan nagaa buusuu barbaade qatti kanaa. Raawwachuun dandeenye.
Maali qabxiiwwan kun?
Qabxii tokko isaan waraana uummata nagaa ajjeesaa jiru. Oromiyaa guutummaa irratti hojjetamaa jiru. Kaasee mooraatti akka deebisu gaafannee jirra. Lammaffaasaa qaama buna sadarkaa federaalaatti akka siyaasa Oromoo yookaan maqaa wabootiin hidhannee dararamaa jiru. Mootummaan akka dadhiisu gaafannee jirra. Sadaffaa maatii qabsaa'otaatii fi tureettan qabsaa'otaa Oromoo ta'anii darraa saamaa ajjeesaa qabeenya isaanii hidhachaa kan jiru abbaabu jennee gaafannee jirra. Bakka qaamni sadaffaan jirutti haasa'uu ni dandeenya jennee gaafannee jirra. Shanaffaanii dirree walakaatan irratti teenyee hafuu ni dandeenya jenneerra. Mootummaa hawaasni guutummaa Oromootii fi beektonni Oromoo fi qeerroof qarree Oromoo lafa hubatanii. Lafa itti amananitti birrii waan kan ta'etti Oromiyaa keessatti teenyee haasa'uu ni dandeenyeenne nu gaafatee jennaan erga laallee fi ji'a jaaffaa lakkoofsisee jira mootummaan kana beekisuu hin dandeenye.
Qabxiilee isaan akka al-dureetti kaawwanne jedhan ilaalchisee gama mootummaa naannoo Oromiyaa fi qaamota dhimmi ilaallatu irraa deebii argachuudhaaf yaaliin goon hin milkoofne. Gara fuulduraatti yoo deebii arganne qabannee dhiyaachuudhaaf ni yaalla. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Gabaasaattaa nuti cina dhaggeeffattoota keenya lola Yemen kaabaatti torban darbe geggeeffameen baqattoonni Oromoo 12 ta'an ajjeefamu lammiileen Oromoo Yemen keessa jiraatan dubbatanii jiru. Lolli biyyattii keessatti dhiheenya hammaataa dhufe baqattoota ganna hedduudhaaf biyyattii keessa jiraatan irratti illee miidhaa geessisu kan isaan dubbatan. Embaasiin Itiyoophiyaa Jibuutii ajjeechaa lammiilee Oromoo kana hordofaa akka jiru VOA'tti himee jira. Galmoo Daawwitu Naayiroobii irraa gabaase.
Lola Yemen keessatti deemaa jiru lubbuun lammiilee Oromoo hedduun darbaa akka jiru baqattoonni Oromoo Yemen jiraatan dubbatan. Torbee darbe keessa lola kaaba Yemen Sa'aadaa bakka jedhamutti gaggeeffameen lammiileen Oromoo godaansa irra turan 12 ajjeefamu jiraata biyya Yemen kan ta'an Ahmed Mummee sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Dhuguma torbee darbe lola gama lamaanii gidduutti namni 12 lubbuun isaanii dabartee jira. Bakki lubbuun isaanii dabartees Yemen gama kaaba Sa'aadaa bakka jedhamu bakka riphee loltootaan tunfatamtee jirti. Loluma deemu keessatti meeshaa darbamutu irra bu'ee namoota kana gatee garuu hamma ammaatti garee itti gaafatama fudhate hin jiru jedhamaa jira. Nuti ammoo akka beenuu fi akka biyya kana keessatti turre biyya kana keessa jirrutti waan deemaa jira. Ija keenyaan warruma alaa dhufee biyya kana weeraraa jirutu lubbuu namoota kanaa akka dabartan ifatti nu mul'ata.
Obbo Mohaammed waa'ee eenyummaa namoota ajjeefamanii yoo dubbatan hedduun isaanii baqattoota Oromoo biyya Yemen keessa ganna hedduuf jiraatan ta'uu himanii naannoon kaaba Yemen fulaa waraanitti gaggeeffamaa jiru waan ta'ee fi sirriitti illee reeffi isaanii awwaalamuu wanni beekamu hin jiru jechuun dubbatan. Erga bara 2011 Yemen lolaan amma camutti jirti. Biyyattii keessa lammiileen Oromoo baqaan jiraataa turan amma akka jiraataa jiran yoo ta'an lolli amma hammaataa dhufe kun jireenya isaanii hedduu miidhaati jira. Yemen kesalul lijiratus seran lagar biyutan baju juga lihat tegudanuf lembeleni tu pedun amma agar Yemen senajuru kesuma warikaraja butim biyawe Yemen senu gudedi samic rebicha firakual tetai dukesi jiraja cun lembeleni romo Yemen jiratan biyutimani juru kesuma ala Arab kejaramuti ira toni baka total mini tu pedu agatani karishi viwan sangkaban itu samajira cuimu baka toni kuni. Kanem balang kun redakka bekesa sinia amrishe tokko sinian dargaggetti kan demisaddeti yotatu jesa galura karaji buti timbiya bate achinammo galana ran yemen sente akakibba yemen gesenisi wan shire redakkabe akasetti dubatti
ogani doni ragabue oshanu geitina mallaka bidayani mallaka wardika buni fulli biye me no timmo no mahabne no tabisane no ti khawni so danani kawweha am da ka ka guya dura ka sama tu le dan tu amne ki bo da ka ku ma ka na ma na giya ti wa marra di ne ba ti ka go mo ka na ki dira ne a chim bo da ka ka se ti ba ka e ga ga ra nu gur gu de bo da ne ga di sa ni a chim a ni ga ne ga ka ne ka ma ti o son de mo na mi fu de i sa dra na fi de ba e sa ka go in dira ma
Sinian milishote yaman kanan, erga dilkin gudidam temboda ulfi ulfofte ulfi jatorba erra bodu batti. Midan harka warraga wen ishe sodaachise bala kana kees ishe galches hamle ishe akkamide jirenya gare kolle mala kamurte faddu na wallalchise raaje chundubatti sinyanamma kibba yaman nanno edem bufata bakata tokko keessa mana bakata oromo tokko qubatte jirti nemi sinya qubsi sani gargara jiran obbo adam jedamu yemenin keessa ganna kudani oljiraachu imani eenyas milishonni bakatto taputani aggatan baayyata dufani ru jiran torbendura ala araba ke jedamutti libartoni kudajaafi dirti tokko irettota kanan qabamani gudidemu himani dirti san keessa ture obbulittin sabratti ogudidemtu arge milishota isaan aggatanin waldaane ajjeefame jiran
Duwarto tak kaji lagi tu, jadi toko kau faham wajib jira toko mera dia. Isani toko jua sedih tu, jadi jingira sedih ni lah. Toko kau boleh kiri ramu dia jadi Arab sedih aja saya hidup lagi.
Terkaya menitra kunjabat ya, itu pihak embasi syiah menjuru cukte, cara embasi syiah jibuti juru halalam mila itu pihak menjurani urdufti. Ambassador Abdullah Aziz Muhammad konsila Ethiopia Djibouti ambassador Ethiopia ti. Wamba katoto romotor bederbe Yemen saara tajifa menjadame akas jero.
እንግዲህ እንደምታወቀው የመን በጦርነት ውስጥም ስላለች በተለይ ሰና አካባቢ ላይ ተጨባጭነት ያለው መረጃ ለማግኘት ያስቸግራል
አምባሳደር አብዱላዚዝ አከዘዱ የመንኩም በየከሙ ወራነከይ ስጅርቲ ካናፉ ዋናኑ ሰና አትታጅረ ጀደሙ አደባፈቹን ባየረክሳል ማሉማፉ ዮዋን ተከሲለም ለኢትዮጵያ ረደቀቡ ዋጅራ አይኦኤም ከጅቡቲ ጅሩ ወልንዱበና Kanafis, walaupun melihat itu perangai jadi mereka akan ada nuf bahasa nafi, asyiknya amne isangga fan najerra. Dimakan isang itu ada nuf bahasa jira, nutus tebi sanega jira, jadi contoh betul.
Dan orang itu asyik ya tarulin na alut. So yang nasun melasih tabbakan na elano.
Ambasador Abdul Aziz Odefan Nokana, ada bahasa cuf agama kafurat wanti dubbatan injuru. Jangan beron kebaya melihat wan melihat itu dalam melihat itu peradam sani agatanis gafatam injuru. Yorubbatanisi, enya alaraba kajiramutti hidattoni kun, lammeleitu piadibashini ulaggataniya kajiran, odifannu arganni rajiran.
Arraga gattum buhala ayadaragnaw, Djibouti yamikkenyawun Yemen ambasadar baakaleden annagagrana chawal.
Akazjadu ambasadar Abdulaziz. Erga odifannu kan adda baafan nembud, Djibouti ta ambasadar Yemen waamne wali maren nijirra. Kanamales ambasadar Yemen finfin nijiru lega fan nera, akan wargaru. Garu nanun sana pakkanu lijirun. Mutum ma nanu kanati lagam tumma gasi inkabu. Kanaf lemmile Ethiopia kana harkawar rasana gati jiru kana basuf rakkoda. Garu charraka jirra jachundubbatu.
Inisha chaggari adar gawal nazin Ethiopia wana chumla mwallasana lazino buzu aina tatarati adarad nyala nao.
Ambasadir Abdulaziz lemmile Ethiopia kana iksisuf ammas mbasin Ethiopia jibuti jiru tabbata gudan tutabi ya biyati kubachisu IOM tumsa gafata kachiru le dabarani dubbatani jiru. Kabasagali Amerikaf. Gelmo Wright, Nairobi.
Karagajirta Radio Sagale America, Saganta Afan Oromoti. Kopi Faya. Bara haref tumuramajiru kana barakumala maakuda sagal keel rahedun daimmanif ijolle kannintaan namunni kumat ibbatokko fafurtamataan du usani jarman fayya dunya gabase jira. Hundum tisani talalifun achu isurra uman jere jira jarmaichi ukumni sasa kami. Gabasa Carol Pearson jalan nituriz.
Lakkoofsi namoota dhukkuba gifiraan barat umurame jechuun kuma lamaaf kudha sagal keessa qabaman isa bara sana dura kuma lama kuda sadde turera dacha sadin dabalusa jarme amfaya dunya yokan WHO beksera kana males fachayni dukuba gifra adunya ratti dabalajir barat umurame kuma lama kuda sagalkes adunya ratti namni kuma ibba afur dukuba gifran qabamun gaba famejira lakofsi kunis kannen republiki demokratoa kongo kesatti dukubsatan kuma dibba lamaf kuma shantama dabalata baatile sadan dura kambara kuma lamaf kuda sagali kes lakofsi namota dukuba gifran qabamani isa bara kuma lamaf kuda saddet yero walfakkata kesaturen dacha sadin dabalejed jarme hanfaya adunya yokan WHO ra Kate O'Brien.
The main reason for failure to community
kallali farragi firahin kennamin hafu saf sababa guddan mati fiawasni qarra tallali argachu qaban abu saniti jedan tallalin marsalama yokan irolama kennam ijollerra dukuba gifiraitti sa jedanir ultibu insibiyoti kesa qasanta jajile gumsafaya kabiyoti yeji kesa dadabataun matin ijollesani akkahin tallal chifnetise biyota dure yike sattimo lakofsi maati ijolle sani tallalchisani gadi bu'a kajiru yota maatin hangito kommo tallali farra gifra tallalchisu gonkumada ban ijolle tallali farra gifra isa marsa dura infudatin havan miliona lamaf qabtishan kesa iddo dura ka qabatte jirtu United States taate argamteti tana jechun maatile United States kesa jiran ijolle sanif tallali farra gifra inkennitisan barat umurre kumala maaf kuda sagal waltanto anna dukubota yo kan CDC nakagabaset kutale America soddomi toko kesat hangabati mudde darbe kanat kannen gifran qabaman kuma toko kan calan yo taw lakofsi kun wogoti darban digdemi shan kesat kadurati jedamer.
And in the United States now, we've got measles outbreaks and epidemics are becoming a new normal.
United States kesa tamma werari dukuba gifira baratama dufera. Kunis barakuma lama kes gutumma tidukubich ega labam sisne boda jedan. Biyota Europa afur gutumma tidukuba gifira ega labam sisani boda. Dukubichi debie wanka evjecha jarme amfaya adunya yokan WHO ragar kafud ejira.
In other words, we're backsliding.
Kana jechun dubati sigiga tajirra jechuda jedan. Dukuba sila tallali nittisun danda amu gifran gaddi guddana kasi nurraga jedani kan hiyanne ta'u odola somo'a kan qabenya lafa United States ta'e kesa matin jiratan dubataniru.
I was shocked. It was very hard for me to accept what happened.
Narrifadde waan umame kana fudachuf heddu narakise jette. Dala ofiid abuun baay'ee rakkisaad mucaan koo ni duute baay'een gadda yoomiyyuu hin irraanfadhuun ituu daa'imtuu turte miila fuutee akka adeemtuuf shaakalsiisaan ture jette haati kun dhukkubni gifiraa lubbuu nama 80 caalaa odola somo'aa keessatti kagalaafate yoo ta'u irra hedduun isaanii ijoolleef daa'immanii jedhu waaltaa to'annaa dhukkubootaa kan United States irraa Robert Linkens.
Two shots of a vaccine could have saved those children's lives.
Tallali marsala man kennamu lubbu da'imman kana du'arra olchu danda ature jedan. Biya samo ajedam tu keset tallali lukuba gifira itti su kennamun harka soddoman gadibue. Kana fi sababan ijolle lam tallalichi bishani makame kennamu irrature. Wambira wal make wan kenname du'usani tinture. Sana bood maatiin ijoollee marti rifatanii kanneen waa'ee tallaalii kanaarratti qabsa'aa turanis tallaalchisuu dhaabaa jechuun amansiisanii san booda gifirri odola samoo'aa keessatti hammaate.
And the hospitals and health clinics were overrun with very sick children.
Hospitaloonni fi kiliinikoonni tajaajila eegumsa fayyaa ijoollee akka hamaatti dhukkubsataniin guutamanii lakkoofsi hojjettoota tajaajila eegumsa fayyaa ga'aan hin turre. Kana malees lakkoofsi siree dhukkubsataa irra ciibsanii tajaajila barbaachisu kennanis ga'aan turre jedhan. Mootummaan Samo'aa duula tallaalii guddaa gaggeessuu jalqabe. Gargaarsaaf gara waaltaa to'annoo dhukkubootaa kan United States yookaan CDC tiyyate.
CDC also was asked to do training of healthcare workers to ensure
CDC hojjetoota tajaajila eegumsa fayyaaf leenjii akka kennu gaafatame kunis attamitti tallaali rakkoo ituu hin uumin tallaaluun akka danda'amu akkasumas duulli tallaali kennamu hangam quubsa akka ta'e to'achuu of keessaa qaba ture jedhan samoa keessatti waa'ee gifiraarratti labsii yeroo hatattamaa labsame barri 2019 ituun xumuramin ka'eera garuu dhukkubi gifiraa deebi'ee bifa weeraraan ka'uun rakkoo fayyaa kan addunyaa akkuma ta'etti jira ijoolleen tallaalii hin argatan taanaan duutitti fufuun akkasumas bara seenne 2020 keessa weerarri gifiraa ka'uun waan hin oolle ta'aa jedha gabaasni Carol Pearson.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti dhaggeeffattoota keenyaa gara xumura sagantaa keenyaatti dhiyaataa jirraa wallee aadaa Oromoo Booranaa ijoolleef wallisamu kalloo koo ashanee kanan sinafeera xumuru keenya dura. Looko ashanee walleesseef guddaan galatoomsaa dhaggeeffattoota keenyaa egaa sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumurraa qophii boruutiin walitti deebina gama keenyaan nagaatti bulaasiniin jenna gaafa walleen kun xumuramu sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.
Gada gada yo gada gada yananu gada. The Voice of America.